ati omukazi mu district ya Kabale ali mu nkomio ali mukadukulu ka police oluvannyuma lw'okugambibwa okutemula omwana we ow'emyaka ebiri egy'obukulu era oluvannyuma omulambo gwe n'agusuula amuloze abatuuze bakwatiddwako oluvannyuma lwa muliraanwa waabwe Sylvia Kankwasa okulima okunyonyola wa omwana we gyali oluvannyuma lw'okumala ennaku bbiri nga tebamukubako kya mulubaale abatuuze batandise omuyiggo era bwe batyo ne bazuula engoye z'omwana ono nga zisuuliddwa mu kabuyonjo ku kifo Akankwasa ono owabeera ensonga eno bagiroopye ku poliisi ya Kabale era oluvannyuma omukyalo ono n'akwatibwa era bwatyo n'ategeeza poliisi nti yatemudde omwana we n'asuula omulambo gwe muluzzi Butobere. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Kigezi Elimate agamba nti omulambo gw'omwana gwazuuliddwa muluzzi era bwe gutyo ne gutwalibwa mu ddwaliro nga okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omukwano gwange okyali ku 10:2 Fama Radio Australia Best aganoge tukukitte ebwirwa eggwanga ekitongole ki World Health Organization kirangiridde okubalukawo kw'ekirwadde kya Ebola mu ggwanga erya DRC ng'embeera eyakazigizigi eri ebyobulamu ekitongole kino kigamba nti okubalukawo kwa Ebola mu buvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo DRC mu kitundu ekya Ituri kulabye ng'abantu 2046 be bateeberezebwa okukiyoola era ng'abantu 8 be bagambibwa kubanga battiddwa ekirwadde kino. Kino kigamba nti ekirwadde kino kyandibuna buli wamu n'okutuuka mu kitundu kyonna oba amawanga agaliraanyewo. Omukwano gwange gatyo bwe gabadde mu Luganda ng'okka kusomera nsigadde nti hawasali Musa Kankwasa okusiiba bulungi Jiro Kyekomera ku Radio.